shiyeni nkinga sami wena wawukhona zonke wangishiye tani masephele konke bantu wangishiyeni nkinga sami wena wawukhona zonke wangishiye tani. Yo, I'm with me and Tata Buffy.